andal e andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, so en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogi ndimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude sii muɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Diraɓe am worɓe e rewɓe, mi jowti on ɗo hettuɗon leyɗe aduna, oɗon kettindi oɗo programme fuu. Andon muyɗe amen woni yottinde haalaji lamɗo ɗi ley siiji aduna ɗi fuu. Ndenno hettuɗo masiŋaji to faa walla on heɓude nande kongol am o, ana anditire Atse Fidel, kanko du omo jowta on faa sanne. Ndenno eɗen ngoodi faa hande e jande wiyetende jande dewtere seniinde, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Yottinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon, iwde Transworde Radio Kongol Wayraago. En njahan yeeso faa hande e ley jande meɗen. Eɗen ngoodi jangude dewtere andiraande dewtere yaltu. Ndenno en ngaran e mbiɗe suura capanɗe tati e nayi. Ley o suura filla watteegol alluweeje lamɗo ɗe ana fillane en, innde lamɗo nde ana yette. Ndenno e ley majjum miɗa yiɗi jangude ley mbiɗe aayaaje ɗe. Mi jangan aaya arano faa yottaade aaya nayi. Anni ko winda. Lamɗo wihi Muusa, sehu kaaƴe ngonna alluweeje ɗiɗi hono arandeeje ɗe. Faa mi winda hen hono haalaaji ɗi windunoo min e alluweeje araneeje ɗe keluɗaa ɗe. Aaya ɗiɗi lamdinoɗa faa gasa, faa kujja beete law ngabba dow hayre sinayinde. Keddoɗa yeeso am aaya tati, taa fay gooto ngabbida e maaɗa, taa fay gooto du tawee dow wamde nde fuu. Pati baali e nayi dura e nokku o. Aaya nayi, Muusa sehi alluweeje ɗiɗi ɗe hono ɗe arande ɗe. Mo immi gilla beete law mo ngabbi dow wamde ursiina nde hono no lamɗo wihirinoomo ni. Mo yaadi e alluweeje kaaƴe ɗiɗi ɗe. Ndenno e ley kaa haala ko miccintinan min on woni alluweeje ɗiɗi arandeeje ɗe Muusa woni ko tawa ana kela ɗum e jippaagol muuɗum iwde dow wamde ursiina nde, saabe ko mo yihiino ɓiɓɓe Israa'iila ana wonnanno towru kaŋŋe faa ɗowa ɗum nde. Aaya joyi, lamɗo jippi ley cundi ɓattiimo faa haalana mo innde muuɗum. E dow nden innde woni ko o ɓanginiri hoore makko Israa'iilankooɓe faa mo itta ɓe e maccungaaku Misira. Miɗa yiɗi njehen yeeso e ley jande meɗen. Kaa fadde nden mi ndardan hettuɗo masiŋaaji o walla on heɓude faamu anditore amende naadu ko wiyete adresi amen fa so tawi odon kasindini nelude min bataki fu kebon non neldiron min bataki ji modo
so odon jidi famde de do dewtere binde amen bataki ji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Den tiab fa sanne. Denno en jahan yeso fa hande ele jande medende. En garan en biide aya jeego. Anni ko wiya lamdo yabbi yeso Musa towini dande mudum wi min woni joman min woni jomirado mo jom yurmende e moddere mi da wodi munyal mi hewdo jingu e holare mi da holla yurmende an fa yotto arnuji ujinere mi da yafo musotobe ngadobe ko boni ka min dardata wadowo ko boni du hono mo wadali fay hunde ana modja tawe ad lamdo hore mada hono lamdo waviri jukkude ko boni de yafo wadowo ko boni ko ko yidi min wiide ma woni lamdo uddata gite mudum e lutti nadu e hakke dum woni denno lamdo yida nguika ka andon o mo yidi gujjo lamdo yida pene ka o mo yidi fenowo on denno andon sabe lamdo ina yidi en wadi so hokkitiri biyamun bajjo fa maya batte meden un sabidu almasiu so hokkitiri hore mudum hono sadaka kibudo non gondindo e makko fu ana heba yafa muya e lutiji mudum un sabi denno gido mida nodde ngara e almasiu isa sabu gondinal e makko tan wawirda hebude yafa muya lutiji mada e labbinede e hakkeji mada yo lamdo hokku en famude dido halaj en jahan yeso fa joni ka andon lutti wawa tawa jukkaka denno luttudo fu yihan jukkungo lutti mudum andon lamdo waylitata lamdo wodudo illa e wakkati Musa on lamdo goto wodi fa abada denno elei majjum yettore ana wodani lamdo sabu jingu makko du ana wodi dun sabi o mo yafo hakkeji meden soni tawi eden jaba warde e makko ndarden mo yafo en sabi mo lamdo wodudo yurmende e moddere dun sabi eden kani e lei majjum dogude ngaren e almasiu isa sabi kanko woni haire wodunde ndiyam nde mbawuden warude e mudum fa donka meden itten dum soni tawi eden jaba yarde dan en jahan yeso fa joni aya jetti e jenay anni ko wi on wakkati fu Deutere wi Musa sujidani lamdo jomirado hono wadino dow wamde horebto aya jenay mo wihi lamdo joman somi hebi moddere yeso mada mida ndarde njaha hakkunde amen sabu yimbe be ana yori tinde nadu ana yori kohe ka jonnon yafoda hakkeji amen jogoda min hono jamama mo bamudda aadi denno o nokkudu ko njeheten woni lamdo ana wodi hollitinde en bibbe israyila be burano jama nadu siiji keddidi ka mo subikebe e dow kisal makko e dow yurmende makko kanyum e dow nema makko en jahan yeso fa joni aya sappo lamdo jabiti Musa wihidum mi bamanan on aadi dum wadan yeso yimbe ma be fu mi wadan yeso jamaa'o kaye fiji maudi mi ngadai lei leydi fu kanyum e lei si fu fa leyde kettude gada mon de fu njiha lamdo woni ko gollata non mo wi Musa e jungo mada woni ko wadirammi kudde maude kulbinide ndenno lamdo ana wodi hollitinde Musa mo waran mo humano jama makko dum woni bibbe Israyila be mo humanto be mo wada no leede keddide de warobe nana kabaru mabbe be fu hula dum woni ndenno be jabata habude e mabbe dum woni ndenno e woldeji fu kambe woni ko latoto wodube bawde njehen yeso aya sappo e goho lamdo wi kasen handen tiida e ko yamirmin mako mi ribban waybe ma fu iwa yeso ma ngol woni kilol tatabol ngol lamdo fodani yimbe israyila ribban waybe mudum fu aya sappo e didi den toda e ado dirde e yimbe leydindi kanda natude ley mudumdi hurtude pati dun latane tuful lamdo halani israelan kobe pati be adodo e yimbe kanan ana windi ley dewtere yosuwa nde gabano cin kobe njehino to yosuwa be kilondiri e makko be ndokki mo buru jordo e licce pade honono be iwbe fa leydi goddundi nden mo adodi e mabbe dun latani be torra mawdo en jihan dum e ley jandeji meden ngaroji ndenno lamdo tawama ana hollita bibbe israyila ta adido e yimbe hettube seramumbe hono non handen gondimbe hana tawede ana adondira e yimbe bombe de wadda e mabbe wara hore e ko nandi e mudumen sabi dum welata lamdo nondu jukkungo hewtan dum wana dun tan adondirde e adunan kobe ana wadda gondindo wadde kudde de yadata e muyde lamdo sabu horejo nadu kananke aduna o yo seydani non hono nondu so en chelali adondirde e aduna kanyum e yimbe mudum en ngadan kudde de yadata e muyde lamdo ko yidi min landade woni yalla hodum wodi hakkunde foyre e nimre foyre e nimre wawa rentude hono nondu muyde aduna de way sabu aduna o e nimre woni ko woni ka ngarudo e almasiw isa so gondini e mudum foyre ngadan le ngurnda mudum nondu dun dewtere ana hollita wi enen gondinbe enen ngoni foyre aduna eden kani denno jalbude eden kani nenno foynande aduna o belnen dum nadu mballembe wadde ko moddi e ko dartini yeso jomiraade fadde meden yaade yeso min dardan kasen hettudo masingaajo walla en fa nanen ci reedi seeda dantiyaabo faa sanne. Ndenno, en garan en biide, aya sappo e tati. Lamdo, holiti Musa kasen wihi. Midandarda on, puson. Chudi, mape toruji di. Kelon dege degeji mape di. Chaminon toruji mape di idu. Aya sappo e nai. Pati chujidanon, lamdo goto. Sabi lamdo, yo lamdo kirowo. Minani embide debbo goto anawia. Omo wodi fei mantade. Omo wia kanko, goriko o, hirantamo. Kako hepnu minfamu e majjum woni. Oka, gora mudum o, yidadum. Sabi holitama, lamdo, elei njingu mudum, pipe Israila. Ana wodi hirandebe. Nun woni, lamdo, yida tawe, pipe Israila. Ana njaha faa chujidanaya, alaji goti, diwana kanyu. Ndenno hono non, hono no gorko, hirinta debbo mudum, nondu lamdo, hirinta ya adamanke fu. Sabi, en tagama, ala hali lamdo, ana e ya adamanke fu. Nondu mo yida, tawe eden chujidana, ala goto fu, ko wana kanko. Lamdo yo jomirat meden, kanko tagi en, kanko hoki en ngurnam. Nondu hana ko tawe, eden chujidana, kode, kamu, lady, eko nandi e mudum. Sabi lamdo, kanyum woni, kalfat meden. Njehen yeso, fa joni. Aya sapo e joy. Mo holiti be kasen, mo wihi, tinna, pati adondira, e yimpe leidi, ndi kokkamandi, do kulol, chuji dande, alaji mape, so ngatanadi sadakaji. Pati pe nodde, so noyotota fa nyamdon, dendiji mape di. Aya sapo e jegum. Pati jaba, ndarande, bipe ma warpe, bipe rewpe, mape bangal deogal. So bipe mape, rewpe, dewa alaj mape di. Fa, bipe ma warpe be, dewa kanyum endu, alaj mape. Aya sapo e jetni. Pati mo in abada, alaj peneji. Lamto hati yimpe Israila, adidade, e yimpe Kanaan. Fai deogal lato hakunde mape. Fatum latanope bofi. Chaminojipe e luti. Ndeno lanto ana holita e o noku. Jeududo e mudum. Hana kotamede. Ana deula jokobe. Alaji got di jeida e mudum. Non unwai e lei hakunde gondinbe. Enkana tamede. Et en renta e deogal, net anke mo gon inali, e almasiu Isa, so ni tavi en gon inbe e mako. Ndenno un ana wadde kam halande on, kabaru filla, suka jokolde goto, tawado ana gon ini e almasiu Isa, de sara e mako, ndarti fa deolanamo, debbo mo gon inali, hono mako. Tawado ana gondini e almasiu Isa. E do majum. Andon suka jokolde o. Ana hani subade. Dotanade lamdo. Nadu dotanade sarabe mudum. Ka konjidumin enen gondinbe anden woni. Gondindo e almasiu Isa. Fa hipi. Hana ko tawede. Ana deula debbo mo gondinali. Ko yidumin wide woni. Mi wihali hono tawede, fadde maada, gon inde e almasiu Isa. So tawi ata wodi no debbo, hana sabe gon inal maada, njoppa on debbo. Sabu, debbo o jay subade, kabaru majum. Ndenno, un woni ko pol tawa anawia, hana ko tawede, gon indo ana renta, un woni e deugal. emo gon'inali. Enjahan yeso fa hande. Ka fadden den, mindardan hetu do masingajo. Walla en kasen, fa nanen chere iset. Tiaba fa sanne technicien. En jahan yeso denno fa hande. En garan eno lampo tawira ana hokkito kasen yamirore idiji e nyalande foftetende bibbe Israila. Anniko wiya aya sappo e jetti. Lamdo wi Israilan kobe jokka wadude idi mo buruje e ufintake. Lei balde jeddi lei wakati darnado e lei lewru butalindu nyama buru o tawa mo dufinaka hono no njamirmin ma ni sabi e lei lewru butalindu woni ko njaltuda e margal leydi misira lamdo ana wondi e landinde bibbe israilan kobe faabe nata lei leydi ndi mo fodani be ndi dum wadi mo yamiribe kasen kabaru idiji di e nyalaade poftetede de no foti wadirede kile tati le hitande gorko fu ana hani warde yesu jomirado lamdo israila o jati ndenno lamdo tawama ana hokkabe jamiroje kewde do ko be kani wadude kanyum e kobe kana tawede ibe ngada ayan nogay e jeegom lamdo wihibe kasen naba lei sudu lamdo ndu jomirado ma o bibbe ledde ma arandeje pati ndefa bikkoy beho keccoy israelan kobe ana kani ardinde lamdo e lei ko ngatta le ngurnam mun en fu hono non enen gondinbe handen eden kani e le ko golleten fu adade tafon gollude ko wodi e muyde lamdode sabu eden godi jamiroje lamdode eden godi e dewtere seninde ndenno e le dewtere seninde eden mbawi hebude ko handen tawede e le ko golleten fu famu no ngadiren ardinde muyde lamdo de tafon e lei ngurnda meden dum woni denno ko lamdo yidno hollitinde bibbe israila e lei ka hala en jahan yeso fa joni lamdo wihi musa windu ido halaji sabi do di halaji adi doto min ema e israila fu musa heddidi e lamdo balɗe capanɗe nayi mo nyamaali mo yaraali. Nden lamɗo windi alluweeje kaaƴe ɗe haalaaji aadi sappo ɗi. Aaya noogay e jeenay, Muusa jippi iwde dow hayre ursiina nde, omo jogi alluweeje ɗiɗi seedaakuɗe e juuɗe makko. Nde mo jippotoonde, mo anndaano hono nguru tiinde makko nde ana ɗelka, sabi mo haaldi e lamɗo. Haaruna e yimɓe Israa'iila ɓe fuu ƴeewi Muusa, tiinde makko nde ana ɗelka, ɓe kuli ɓattaade mo. Muusa noddi ɓe, Haaruna e mawɓe dental ngal fuu ngari bange makko, nden ana haalda e makko. Nden no ɗo woni timmoɗe mbiiɗe suura capanɗe tati o. Miɗa yiɗi accen jannde nde e o nokku. So lamɗo holli en e ley jannde meɗen ngaroore, en ngaran njehen yeeso. Yo lamɗo wondu e moɗon e dow alhorma Isa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo jooni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio, anni annditoode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transworld Radio. Lamɗo hollu en wakkati goɗɗo kasen tawe eɗen nguuri eɗen celli ceɗe ceɗe ceyi koye am.